Clubin Barcelona Neymar poundi million dibbalama olitin gurgurate Jose Paulino mo Tottenham ra poundi afurtama million afurtamatin harkro of debitet kuna manta lubunnati debite je Neymar clubi Faransai PSG tigale jennan English Premier League ke sammo West Ham namhara clubi dabalachu jirtatulle kale Milaf mata clubi Manchester United randan damanne afurif duwan gangalche gabayan tabattoot kubba miila kalabota dunya gugurdo o wade mujirte namagto ko dollar million hedduutin bitachuufi isuma waana reedaaf sarba qabatan fakkeesu jirte kangad jede la furungate kana mo qubwa qat olirbeetini waqufi galateeftat muktar idrisi fi yomi qajelcha waluma kalchani waluma malchani falachun falatani mo afara figich metri kumshani rat mo ani gurangalan matawtu sport ke sagto European Champions London kakale dumatirratti namedu argatte medalia shaningal almaz ayanati fi muktar idrisitti warqi guref durgummin ilaf gurra dunya sente durgummi metere komishani muafara ratmoan muhammed muktar fara namgan soddom ya fuditi muqadisho somali dalate lamme british it figich metere kum abdibishani kum sadi kum kudani wan hedumo umbe kamo warqe dutu laterle durgummi baranati ndubat figich diisa jere qata khakati maqumduri khanin galachuf dirrelen denit championat leetot addunyati woltru guyallen guyanne nagada mate hobe fannifatee ten sila wanar mandurat muat khan meefacha jiratu abajollet metri khumishani tanirratti ilaf gurri addunyallen garumisa jira marroni sani gette yennana tigich metri khumishani gatlakisan rikke nami woltbafat yo qara khani yu cinennacha namu cinacha wolqaba lafa durukisa ya namu ilaf wolqlacha damfuturu racha rebisa la kumjeda nini taab talab jecha ejjat dere facha takku dere facha yaani khana maqa biyufitif khana maqa gulsufitif khana mo khori gudda million heddu badas khana rargatanif jecha namufma ila walqlacha wori atletoti etiopia namakka yomi qajelcha fati muktar idris fati qara malatani dufan fara jala indebinu indadabsi nya jedanitin walira fudanitin dadabsi sabani metri kumshani dumachu gette jannane waltike sayat yomi fi faran gussum gusse muktari kenne jaladebi namu walt goda gale chehu gure wal jalatilate muktarif muwaqafat waltaf jalatilate durat goki jalat goki waltike sayat stadiumin olejjedu gisa worri walqolch gamadibis kan biyadurgum kan hori kan rebbat namu lubun arkisent sekendin gamale lebift waltichininatan yomi fi muwaqafat waltaf akkumta taate muafi muktar qofti waltafan yomi frefu jaladebi wan inni tolche gujir gama mullati kuna kanetaate tied in on the inside he's grimacing this time it may not be glory or will it he's coming on the inside Idris is rocking and rolling and at last the fabulous Farah is beaten Idris is the world champion Farah takes the silver and Chelino the bronze akkas tolchee jaladeebi muktar idris waan takka dunyaan argite hin beenne waan hedduu irratti nam moo'ame hin beenne mu'a faaraa mo'ee jennaan akkana jedhe dubbate
I am happy. He is big champion. He is score many many people for mo'a faaraa
kun inni shaampiyoona guddaa nami hedduun mo'a faaraa jedheetin eegadde kun shaampiyoon guddaa guddoo gammadee jedhe mo'a faaraa duruma badhaas mi'eeffate waan hedduu hojjatelle lammeessoo ba'e akkana jedhenillee
You know, it's been amazing. It's been a long journey, but it's been incredible. And it doesn't quite hit back till you actually, you know, you compete here. And finally, after crossing the line and having a couple of minutes to myself, realize this is it.
Akarjel, kharay duyan, shampiyona heddu heddabar. Taatulle, iyo tok-tokko, waan heddu argata. Tanum dubbin, fit anna tanaan. Gurangalanne, jechun dubbati. Atleetoti, Ethiopia, durgummile enteni fachidakan galujjiran. Ethiopiana warki ado akuduri kaane ammatbar kaanin arganne. Manta manta ye jedet refu atleet ashabir demise finfinnet bilbilan dubbis durgummin barana man fakkati le jeden ado tanjennu atleet ashabiri nama durgummi maratoniti fuangar gara fi gumbe kamo ammanta federation athletics ethiopia ke satti dame durgummi ke sojjata kaniya
biyon nadatatille faranjon duran fanandura agana challenge kanati sezenani atoo tiyar hero ammata nagaru challenge gidda sangocha turanno warri adini um adunyarati athletics team garabratin lech maak jiru da fakkelna fa america ne medalya guddaadhaan kan xumurte fiildi kanaan dura argatanii geenerattisaa hirmaatanii medalya gachisisaa jiru biyya waan ta'eef akka addunyaatittu biyya keenya irratti garuu waan hojjetamuun irra jiraatu yookaan tireeningii hojjetuun irra jiraatuun hojjenne jechuuf oduun ta'een addunyaan akka addunyaa tiqqinee jira garuu akka federeeshiniitti waan hojjetamuun irra jiraatu waa baay'een akka jirudha kan nama argisiisu. Egaa warqee isa jalqabaa 2010 Almaaz Ayyaan irraa argame. Warqeen isa lammataa immoo dhiiraan 5000 Mukhtar Indiriis irraa kan argame. Maraatoon irraa Taammiraat Tolaa Birriidha kan argate. Atileetii beekamtuun Turneesh Dibaabaa 2010 dubartiidhaan birriidha medaalaa birriitti kan fidde. Akkasumas immoo dorgommii 5000 adeemsifameen Almaaz Ayyaan medaalaa dabalataa birriidha kan fidde. Akka waliigalaatti medaalawwan argaman jarreen kanaan kan shaffanamanidha.
Idris moo'achuu isaa irratti atileetotii is gargaaran hedduu jira. Faaraa moo'achuun waan xiqqoo miti. Eentu is gargaara innillee jabeenyi isaallee kee jira.
Indiriis akka moo'atu gahee guddaa kan taphachaa ture atileet yoomis qajeelchati. Akkuma beekamu Faaraanis sassodaataa ture yoomis qajeelchati kan ofirratti eegaa ture. Hojii guddaa kan hojjetan irratti yoomis qajeelchati kan jedhu ilaalcha qaba.
Mee maaliin gargaara nama hin beekne akka atileetii tokkootti yoo ilaaltu?
Egaa akkuma beekamu akka jechoota ogeessatti yoo ilaalu yoomis gaheetu gubaa ture jechuun zuurii cimsaa ture waan ta'eef Muufaaraanis mucaa kana in sodaataa. Maaliif gulaala irratti tokkoffaa ba'eeti kan dabre lammata amma dhuma irratti wal ga'an amma mucaa kana eegaa ture. Mucaan kun garuu qabxii amma dhufeef gahee gumaacha guddaadha kan hojjete. Inni gahee dura ba'eetu zuurii sana karra jaloota kanatti zuurii isaa cimsuu baate Mukhtar Indiriis kan argachuudhaaf carraan qabu ture. Wal qabatanii deddeemanii finishingii irratti immoo Muufaaraan hunduma caala waan ta'eef finishingii irratti moo'achuu danda'a ture. Olaaltu walma cinaa galaniitti malee addaan baasee guddaan qabanii garuu asirratti gahee guddaa kan gumaachaa ture yoomis qajeelchatti.
Kanaafuu yoomifiin kun immoo kan dadhabsiisee jalaa hafuu didee eegee immoo isitti gallakkise. Silaaf ofillee moo'uu hin danda'a jechuudha yoo kana. Adoo Idiriisii dabarsuu baate.
Akka waan moo'atetti ani gama kutiin kan ilaalu maaliif moo'atu hin danda'a. Ofillee moo'atu hin danda'a garuu yoo argite ta'ee meetirii 4 yoo hafuudha kan bira dabran bitaa mirgaan inni mucaan Ameerikaadhaaf fiiguu fi Muufaaraan kan bira dabran malee tokkoffaallee carraatti bahu qaba ture mucaan.
Gorsum akkanum gorsitammoo jechuun akkuma atileetota yoo hedduu akkas gorsanmoo atin ebeluu lakkisee ebeluu moo'atu jedhanii gorsammoo maaliif moo'achuu dhiisree yoo fiiyyuu silaa moo'achuu danda'e.
Jechuun abaluu moo'atu atin moo'atiin kan jedhu gorsa akkasii hin jiru atileetii keessatti maaliif hundumtuu qabxii fiduu barbaada waan ta'eef hundumtuu seenaa mataa isaa galmisuu barbaada waan ta'eef haa ta'uuti asirratti gahee guddaa. Carraa Mukhtar Indiriis kan baneessa jechuu ta'utti malee Mukhtaraa moo'atu asiisaaf gubiitti dubartas kan jedhu gosa kanaa hin uumamu si fuulduratti hin ta'u gosa akkasii hin jiru.